nitazama nami nageuka nungunungu miba inasimama macho yake lungulungu akinitazama nami nageuka nungunungu miba inasimama
chi 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 Konde boy boy boy
Genius.
Flaga got the recipe.
I want to keep you, I no go let you go. Nishafunga na zipu, kwingine nishasema no. Acha nikusifu, uzuri wa nyumba cho. Na ulivyo nadhifu, sipati vidonda vyako.
If you leave me, I go die my baby.
Na ukinipenda tajidai, tajidai my baby.
Asa baby nite
Uniteke Uniteke
Nicheke kama mtoto
Uniteke ah, baby tiki
Apo ndo penye
Uniteke
Chi. Chi.
Uniteke
Ninenepe kama mpono
Uniteke
No
ah, baby niteke nye.
Macho yake lungu lungu akinitazama Nami nageuka nungu nungu, miba inasimama Macho yake lungu lungu, akinitazama Nami nageuka nungu nungu, miba inasimama
Fanya wazi unachotaka, zidisha kunipenda
Ila kuna paparazi na basata, tusichapane madenda
Asa baby nite
Uniteke Uniteke
Nicheke kama mtoto
Uniteke ah, baby, baby teke
Apo ndo penye
Uniteke
Chi. Chi.
Uniteke
Ninenepe kama mpono
Uniteke
No
ah, baby niteke nye
Asa baby minataka ni kukande
Na
Yani pinda ni kukande
Pinda, pinda mbongo
Unishikilie, nami ni kugande
Pinda,
pinda mbongo Ebu nipe ni